chuna wewe tabasam nipate furaha si una nuna baby si una chuna wewe
kushuka na kupanda jana tumeshuka cheki leo tunapanda nimepata idea kusambaza kanda nimepata shows in Kenya na Uganda Burundi na Rwanda twende pamoja twende tukasake chanda Mungu akijali unazuia kibanda na miliki kiwanda tuko pamoja singefunga mkanda yote kwa sababu nipe tabasamu nimechoka mitabu hii ndo time ya vitamu unapenda the club unakumbusha lam after 2 weeks turudi Dar es Salaam tumetesa sana baby sana sana vibe kinikana baby kunyona sina mana baby baby choka mchana alfajiri chini utajiri fake paka really mapenzi yo city au kukua tuko wawili My pins look up on the city Come on my buy and the simo kila siku Daily My sushi now hawa ishi bifu My ishi soku tesa kila siku Yepo pesa ndo kila kitu Kila
Tabasam Nipate furaha Si una nuna baby Si una chuna wewe Tabasam Nipate furaha baby msiwe unachuna wewe
kika kidogo ni wewe baby
nione tabasamu lako go
inaridhika na farijika
ukinuna tana miza bo
kika kidogo ni wewe baby inaridhika na farijika
Smell what you mean is a benze Achana na hawa na subiri ni teleze Bugi na me superstar tingisha iso wezire Wezire
Wezire
Wezire Wakiba na bongo tuenze tuko madebe Tunde club zao tunde tukaruke debe Skisi ya zao so isi ya kaza reggae Na wapiga bao kijuhudi kama chege Achana wanga wanga zao ni kutaga Mitayo panga kule wanauza baga Unacheza charanga Unacheza raga Isi ya za kimanga Sina isia za kichaga Basi baby singecheka kidogo Juice melako lina wampaka vigo Alafu kunecho walo tumi mkorogo Pande za masaki mpaka pande za kigogo Wamekutaka uja kupata te kidogo Wakina Roma K, Abu na Shebi Chogo Uja kupata te kidogo Uja, uja Blue vipi mbona sikusiki tena Sikusiki ukiflow mbona sikusiki ukisema Niko busy na baby jamani nisha sema Niko busy na wife jamani nisha sema Mabaya nasemo kila siku Wasushi nao hamuishi bifu Maisha so kutesa kila siku Yapu pesa ndo kila kitu
Siwa unachuna wewe Tabasam Nipate furaha Siona nuna baby Siwa unachuna wewe